Sidjo Tamani, toutes les voix du Mali. Sidjo Tamani.
Do yo Sidjo Tamani, ket e kabaruji amen e fulfulde.
Tamani, Tamani, Sidjo Tamani.
Aljumare nogay jetti lewru utti tane 2015 sappo jetti yamde jabbiri masilimaaji chapan enay e joomi den tawa e der maison de la presse bamoko jotti non do kabaruji yo Umar Waygalo on competitivity fa hande jogay kabaruji dif wara yo waddo ane fi suno worjino kambe yibel ministre be ko li tiwil sa je yogay gede de hollay anniyaaji mu en lobbi fati dalaji di iwale leedi meden di le majjurdube ko li tiwil hono ko ane fi ko watta kase no kanko jokko do won horeejo walde ministre ma leedi meden di holli tiri wiide waa kadi jono do wono ko walde adnar Allah do holliti wiide amma jukkoje fewna e do wono gubernodirte de plateforme de be kula e fi wakkati jono be kolliti wiide fa hande do be tawda do tan be goni hollitinde wiide tan kambe be jaltata le ngalure ane fisinde so ni tawama so ni tawa ko no walde do woni arme mali o kanye walde ministre mande tawete ton nokko no dirte do SL idun le cercle gundam o hollitamede kenen nyande lumo mabbe non jaati yimbe le bombe sumbu kanye en nati to ko yimbe le bombe sumbe na ton ko hollitamede be keliton bitikaji kewdi ka kambe yimbe el bombe be goto mabbe hebama warede le hen be kuliti wide bete hande do bomo ko do won walde huminide wallude yimbe be ngala bawde le leedi meden di be kuliti on hejo golliji mabbe be golli lebbi jeegol nokkobe bi ko foti galleji ko yaata anka uynaaji chapan tati e janay do no ko balli do be bi galle fo balliri do ko yaata uynaaji jeegom sefa secretaire do no kabaruji mo dimi jogini on do hande le bismillah modon e hedade fa hande ko datete ane fisu ko hebaaka miccite den wiide gallure ane fisi de gubeno tirtode plateforme de teeti gubeno tirtode azawad de ilele sappo jeddi lewru ut jabbino ndu le majjundu fa hande ko litawe tan sa ƴewi iblisaji de an ngabbiton sandi sabi yimbe be fu ku ceedi ki wiide tan do non gube de fa no gondi lannina dannina to fa de memmindira walde ministre mande wakkati jono be deddinaaki fe le majjube ko litiwido won gube anton jiida jam e deejer wartale no ko kenya ko be jiide yimbe jodobe kabaruji be ko be ko litiwita hono ko ane fisko filata ko kaser kanko no dirte arne akke joyo jokko dum horejo walde nations unies de le leedi meden dikede Ousmane Diko
no ferant
men ngada no watte fu ade politika ko men bami men ngada no watte fu pati hono ko anafis ko filo sabede men taykiti ma wana yimbe lobbu anniya gonda do men tugu yo ila de kawrangal sinyinano de jande lelnama yo jengindingol ko winda e kawrangal ko domtano yewte tan ko winda hen ko plateforme andini hakkilo mudun jange ko windi ko en kebantay kade yo do cps plateforme tugi le cps hodum wiya hono o do kabaru mo fay goto jondoraki fa be dum warta do wonno yo minisma haybata le ko gede tati de fu jabani fa ngara kaybe de nokku o yo dun sariya noga e ngobaka wi yo kan jokete le hawjunde cps gondum kanyum du e le biangal minisma kanno dum batude go lewru septembre
le 1er septembre
wakari jono walde adnara landu ko be kollitiwde be kuncan jukkoje be pewda e eppe be pewne do wono getno tirtode plateforme de be kula e fi wakari jono do wono getno tirtode plateforme de be kollitiwit tan do wono gobeno tirtode azawad de birfititta ko ton kase sakko jaha ngada e bonandaji fewde e yimbel mabbe gombe tombe hunde watterta be jabata le hinbe biso tawama arme male o kanyi yimbel ministre mabbe kanyi birfititto to ane fi sto fa nangita ngalure de tawa an kay bon yimbel gombe tombe du kanko no dirtede fahad agal mahmoudo yo horejo do wono walde gaccade ke ko halido hen do fajitan Ousmane Diko
fasene da bike farena hore mu du jukkaji ngodani dun den no nations unies waran latade walde margal kessalna wala fu ko men kulata e jukkoje nations unies kesse sabe miden tajuru lawol gol men jokki gol yulabu gol sakraabe amen masim bina mafa heewi e hakkilam wana jukkoje njoppintame gol lawol gol men jokki gol rewrintino be yo jukkoje kulbinirta padma jukkude joomu yide mudun miden kawna e de jukkoje en jawna da du fa men tilo e golle min e gouvernement fu yo nokku goto men darodi gouvernement e hore mu min e du e hore amen ndemen toña fu sema iwan ko badato kiloji temede didi warana men dendanga sorobe leedi adna kanyu e minisma kuncenale dum fay nde watere hore wana hala wadde communiquer dum ni yedugol kabaru fa hollita jabaade o golle men cialaki iude anafiska miden jidi hebude jom en dole waabe rende sakiraabe amen
le majjun do wono sukabe jukalbe gombe to gawtobe bete yihlita weri kenya be jidi do wono yimbe le jadobe kabaruji wombe tombe be kolli metti mabbe fewde yimbe le ministre be kanye amerique le majjun do be kolliti du ministre ko hani wadde tan yo wallude leedi ndi haysa jeyi wakkati jono na be gollirtano be kolli metti mabbe du fewde laamo ko deddini wakkati jono halta le hen fe e hunde ko nokko noddeteur esl idun le laamu tonka le circle gundam holita weri yimbe le bombe sumbu kanye en nati le lumu mabbe go kenya ko be natano tonko do holita weri le mobilaji nay be gonno ka wonne do got kebaade hakkuno be so wara ton wiyam ko be na ton ko be keli bitikaaji gon ton difu be gujji ko be gujjata be jaadi ko be jaadata e dum wono golleji mabbe so be nati le nokku di sina ministre kanye arme malik kanye warto so sonti jamaare be le majjudu be kultiwi saaji wakkati jono nokku nodditor e selo anay juudu dum wono gobe nodditor e ganda koyde kede ko kanko nodditor idrissa mahammad sanogo halido hen do faccitan usman diko
ministre maga echel ga wali nena finti ga hande betay odu be ji te goto e warbe toñaade be le bulul larme wari gube ganda koyde du anaga nokko ana de ini pade ministre warde so wana gube de be toñotobe birfotono mbare yimbe fu jabaare de fu rubin yoga yo fongo wendu le gese akul bawdi mbali yo betay o woni ko hewbe ngarti batte holade garangal habitibe be jibe se be dakali echel di bandiji mirfoto sabede goto mabbe warama be ngara yombitade be mbara ko heewi
sakirabo do bal netti mi jojo modo hellame bembal anengal mi noddirta face facebook ngo
tamani
walde humini non wallude yimbeele be galale leedi meedi ndibe kolliti bete hande hono heejo golleji mabbe dibe golluno lebbi jeegom le leedi ndibe biidube balli galleji ko yaata uynaaji chapan tati e janaay le leedi meedi ndi be wiama dubbe balliri galle fu ko yaata uynaaji jeegom sefa le majjube bi galmu sadaaji ko be ngadi ko saaji hawrni do fu idon buri miliaruuji didi sefa fa hande be kolliti wi do golle do nokkudi balli di le reason gaaji di goddi anto kanye e do bamo ko do kede kanko noddirte do mamadou sako kanko lamir o do projet ko halido hen do fajj ko halido hen on got no dutel Mohamed El Bashir o tawamaton
bo philosophie o wari e ngamari e talka yako parce que talka yako andi malien fu talka mais mine talka wonto talka wonto talka wonto parce que mo wawa nyamde hebata nyamde e cille tati e nyaloma no nyamiri fu burata nde wotere dum yimbe meme subata e le geligi di fu bo geli di fu region ngaji ko buri region o fu talka yako cercle du mo buri cercle fu talka yako commune mu commune du mo buri fu commune talka yako dum yidde ni jaata lewru fu ujunaay didi donc dum woni e lebbi tati fu parce que min baawa hokkude ujunaay didi lewru fu denno min ngada lebbi tati min kada ujunaay jeego e milliard didi e ko fawi dum talka be hokka
le majjun wono kenya halude amé mondi du yowi ki dum wono no kon sukabe rewbe ko be jangata l'école ko ska suudu ministre humini non kabaru jande le leedi meden di be kolliti wirsa ewi idum wonde yarde yeso jatt dum wono le duubi jabbinodi le hitane 1990 be bi sabami do mal don sukabe rewbe jangob l'école be fu burtali temedere fu noga e tatoyom be bi le duubi jabbinodi sa ewi le temedere fu ko fot sukabe rewbe chapade jaddo me nayoman gonde jangudo l'école ko wadi wakkati jono sodon soddiri tiagal hono ko tida laydi ngadi le sa hal leedi meden di ko kanko no docteur madame konate kunji keita o mo wono kenya do haludame mon do kede ko haldo hen do faccitan usman diko
le jande le yire ko heewi santi yode 2010 yade 2011 temedere fu chapande jetton e ngohon keba latinede e jande ka ko mimse amen wodi hande hitande 2014 de dum sami fawarde temedere fu chapande jeddi e buccande tidal mo kebuda o sabi dun on takiti to du adadu sukabe rewbe nannabe jande wayditike di dubi cakitidi le dubi 91 yaade 92 temedere fu yo noga e taton tan gonno joni o eden fa temedere fu chapandi jeddon e nayo
12%
le majjumbe kollitiwide famarobe dabaji be kebali hen nafali dabaji sinabe buyte hono mahudu marude dabaji hewude limore tan dum tan wala ko nafata le nokko bete hande kawrtal fuddido bamako do le galdo kawrtal dum be ngadan le hen hejoji be jaw yalla hono be dokkirta yimbe le marobe dabaji be yimbe el kanbe hokkidu en hakkilaji no kan gollirdi do golleji lannibe o do golleedi maroko di kanye malikanyo ko kindirle hen juude wi am leedi maroko di dube neldi ko yata yimbe el sappo hono andube no dabaji marirte le leedi meedi fa pammino hono malikobe gombe do be keɗe ko kanko noddoteɗo Borou Fallo o haali dow hen dow faccitago Barke Cissé.
Le bangal margol dabaji ɗi golleji fewniɗi waɗama ley hen, so tawi e bangal tew boɗejo o fa warde kabaru kosam, miɗo miila golleji ñiɓuɗi waɗama ley hen, saabu de wala fuu ko nafata neɗɗo mara dabaji kurɗi tawe a heɓata fey litre uji temedde ɗiɗi kosam, tawene noga e majji tan aɗa wawi hedde litre uji temedde ɗiɗi. Wala fuu dun ko nafata neɗɗo mara dabaji kurɗi ko ɓuri duuɓi nayyi tawe a heɓata kiloji temedde tati na kiloji temedde nayyi tew, tawene ɗiɗo dabaji gotel muɗum tan aɗa wawi hedde kiloji temedde nayyi. E ley majjun walde humaninde kabaru tew boɗejo Maroc o ana wondi e fiide dabareji tendiniɗi fa fammina maroɓe dabaji ɓe dow nafakaji gonɗi e ley walti sifi dabaji meɗen ɗi.
Union européenne et gouvernement Royaume-Uni et leydi Suède ngoni paabatoɓe studio tamani
sikiraɓe ƴeweyalo ni les réseau ngaji toɓe kollitude to tumbutoto ɗum wonno yimɓele nayoɓe gonno les mobilaji tatiyama kamɓe jeeyi soɓe palo yihono yimɓele iwruɓe gundam sana gandi tumbutu nokku noɓɓoɓe pali yimɓe ɓeɗo hollita wiide ana wara kilo ngaji noga e tumbutu wiyama duɓe paliki ɓeɗo yimɓele ɓe teeti koɓe tawru ɗum en fof wala fof moɓe karbito yonki muɗum kay. Ete hande to segutoɓe kollitiwide wakkati joni ɗum wonon baali ɗe fano gondi e lanninade ɗum won woteji kanɗi wadde le leydi meɗen ndi le nogoye jo lewru octobre waroru ndu RPM holliti to yuɓɓo inɗe muɗum hono yimɓele capanɗe nayom en joyom gomɓe ley hen ɓe ɓe mbi ɗum wonon nokku segu o sa ƴeewi yimɓele mabɓe sappo e tato kañe kani dartu toon ɗum won nokku noddirteɗo sandu yimɓele mabɓe jeɗɗom ñono yimɓele mabɓe jeɗɗom bila yimɓele mabɓe jeegom tomiña yimɓele mabɓe nayon masina ɗi yimɓele mabɓe nayon bara wuli du yimɓele mabɓe nayon politiwi ɗum wonon to jeneto osé foré gomɓe tonɓe kañe yimɓele huminiɓe haybude hono maayo wongo to maayo gomɓe noddirta banigo wiyama ɓe jeehi ɓe ƴewtoyi kono leɗɗele ujunaji ɗi tutade gonɗe tonɗe nokku barasi gonɗotoɓe jeehi ɓe ƴewoyi ɗeɗo leɗɗele du yalla wala bonandaji koɗa fewde e muɗum to kayitoɓe kolitiwi ɗum wonon sukaɓe jokkolɓe gomɓe toɓe ɓe gondi hokkidirde juuɗe wakkati joni o faɓe ƴeyal hono ɓe tutirta toon leɗɗe ɗum wonon kawrital mabɓe ɗiɗo wallugal ɓe noddirta miɗo yiiɗi kayimi tutan toon leɗɗe duɓe kolitiwide sa ƴewli ngal ɗo kawrital eɓe kani fuɗɗo tutude leɗɗe ɗe ɗum wonon capan tati lewru août waroru ndu ko foti sukaɓe jokkol ɓujunere temedɗi ɗo kañum kani tawe nde ngal ɗo kawrital sikiraɓe ɗo karte ñalawma hande o saabi de wattu o nangguiri e juuɗe kaɗo o guyka hana wadde guyka